ya pengo, ni nani ataezi bahai. Kajenga mjengo, barabara na zote zile fly. Kajenga upendo, makabila na dini zote mbali. Kagonga nyundo, viongozi kote hali shwari. Hata wale mavu wanakulilia wewe, hata watoto wadogo wanakulizia wewe, hata na wagonjwa wanakulilia wewe, hata na wazee wanakulizia wewe. Mambo mengi umeyafanya,
sawa, nenda salama.
Mambo mengi umeyatenda,
sawa, nenda salama.
Kote baba wanataya, sijui mama nalia, wana na wanalia, viongozi na wanalia, mama Samia nae, wabunge na wanalia, wananchi wote nalia, baka mama Tilia nalia, baba natamani ni kufuru Mungu, kwa nini wewe mekuchukua. Hila nalia uchungu, moyo unaumia. Haya pole moyo,
pole,
pole sana moyo,
tulia moyo,
pole sana moyo,
tulia moyo, tulia.
Mambo mengi umeyafanya,
sawa, nenda salama.
Mambo mengi umeyatenda,
sawa, nenda salama.
Nina kulilia wewe.